Najua warasi na relate, sina time ya debates. Saka mjani gate, anza kufijet juke. Saka mnavigate, labda private jet. Candidates, swaka mnavigate. Junda anza kwa marinate, after washa great. Hali anticipate, precipitate. Na siku participate, man's Putin. Kama Russian eye, sajando mfalme walai. Only blessings I got as iko camera shy. Oma let me fry, omade my eye. Comrade fry, comrade fly. Najua sahi ati msha regret. Una cry why, ni kupeleke dinner date. Sini mimi, the only person ambition hainanga limits. Miku snitch labda untobu ulimi. Sorry haters, ata mkenipenda, I matter. Munga hakim, is stitch nditni ndigli. Dingli katingli, tunagatha huku na huku, kama mawimbi, kama mawingu, misi alfa peke, alfa and omega. Pull up na bima, munga mjinga, Justin Bieber, nilimtepa pilsi pizza. Najua ni lunch, but mwanomo na pika, pengwa siwe, anitwa Katra, kamkoba mima. Ame karimandina, nalimdinya, naionea kwa cyber cafe, ini cypher I say, sito finya.
We took over the plane and YCP is a pilot. Asking can we jump from this level, why not? Zangu wangu choma CV jumini cyborg. Die brought hard to my smoke in a dry cough. When they heard that I'm coming, G they turned the mic off. Plugged out the cable from the right board. There's a nigga kwa mfuko alikam na page ya Bible. Then they said mitambo, era kuna typo. Binocular siko balkon, wanataka kuni X kama Malcolm. But hii ni kombi nanga ya Alina Tyson, ambapo na wazungusha zungusha kama cyclone. Ona sasa dark movie, iwe brown ama blue. Hii ni part 1, ongoje ni part 2. Stick on to your gangs kama gama uklu. Wasi roll na madwans vako zaunza utu. Hakuna silver platter nigga, old is gold. I can never tell you how a brother got sold. When they kept warm we were out in the cold. Nini RR they were already told that. Mahayena kwenye park to go on. We gon' put you rightfully where you belong. So salute me so jokini pata zone. Wacha sasa tu kwa finya nigga, rende ni wrong.
Yeah, you know what time is it? Elisha lai toka kita mbeset. Kila zone tumekonka wanituti. Wadogi tunaroga mbaka nabi. Magwangi na makon manjo sasa sisi. Constantly bado kwenye kona nipate deep. Wrong red and your program na bado team. Ukapi na manjora tumejipin. Ukijaribu kubonga tunabegin mafaul. Either way tukushandwe usikuji. Zamani lituzidia kinenge, ikabidu tumewasanya walenje vivenje. Basquizi tumeset, of course tuko lembe. Hit up ndo inaleta ya nyama na sembe. Hit down dot na iran kila kona. Na gang gang deep down wanagwaya wakinyona kwa tenje. Hisondu taipata na mimi tupeke. Hip hop nyibadom na jigamba na genge. Dandora saizi pia inazoza man. Dada than kwa baby ya binduki tulemua pia kurap. Bada than mamluki mikuki na tupa nikijam. Kama venye michuki mikanda na wafunga faster. Nikipita madapa wananita master. Nusumita kwa chaka unataka fast man. Wananita Saddam venye na wamada. Akili kaimeja na ituliza na ma substance.
Yo, pata los ka skiller. Yo, that is a lost guy. Wagwan, yo.
Juwa na rap kubusu, my daily routine. Anakwitha ya kubusu, I just put it in. Ring ting, I don't have to fit in. Bora mdie ikonditni, litni koso mitni. Limkiki, mihuben chidi chidi na gensi hivi hivi. Usi stage na mimi kabla hauja chapa tizi. I'll hurt your feelings, ama utajiuma ulimi. Ngeus 2GB, nguwai ndo bigi bigi. Usilete aibu ndogo, unaroll na odongo. Siyefi sina miondoko, ni vitu ziko kwa mbosho. Niza bay side ya goro na zirine zine. Neza go off, umezo liza kolo ama skanka. Si show off, leta musi za kumfu. Nitoe mguu ya kuku, ni tutu, RIP gone too soon. And man, I lost kikende. Uno kawiti,
hey,
tant na wrong rende.
Nastaka you know kipanda how... juu kwenye suit nikisikia blues. Nikuguza tu, atutumi remote juu. Sindoma ITE, wakubonga in codes full. Informer is the decode shit, ataki kamna CC. Venom spits, 16, I'm toxic in a different way. Fell on rebel, on steroids, na stand ahead. Holy shit, meme sick, na snaka via NHIF. Hell on Quincy, na star, your story jaget. Metoka koda bar, mindo na ball, quarterback. Mindo na form, na grounds, na sidai maswara bra. Tuko impala, na mtu akidai kunihala na jam. Massage pala, kustretch my back, alafu na real back. Full of kakitu, na ka Hulk, but wananionanga Hank. Gotela kashia, na mkatia, sidai kuro bank. Funga boot, piga salute, make sure meshimu rank. Atunanga madash, niati, please call me Hash. Tuko mangao, manguai, na molde kwa chai. Ukijileta, unajilea, usidai juu ya kuwa high. Joan, alidai kuniuzia, but siku bai. Nikamshow yo si biashara, katuwezi bagain. Excuse, way up, but tukikumit, unakumute. Nyoka ako inapenda nikicheze anga flute. Jeshi ya foot, aipendangi kusikia tukihoot. Huku chini kwa roots, tuko kwa kila branch ya hood. Kwa masoda, siyezi toshia kwa viatu zako labda koja. Makama ni vioja, mami alivunja ndoa. Conman na cola, kuna wanga chini ya sola. The roller, the owner. No owners, no joker, smokers. Toka kabla idhani, lilazwa kwa incubator. Unalola, mogoka, ulitema, ukamuaora. Roroa, roroa, ukasa, ukuora, ora. Oh yeah.
Yes, it's the messenger.
Daily rauka rengwa, say my prayers. Bad thing kando yangu ni jail. Give her a kiss then I'm out that bitch. Dufo mpararo kwa Lazarus pit. Third eye open me pakaga mascara my G. King make a kachi bukati. Pull up in a cherubim wa niggas licka me dati. Fanya shugli safi Air Force Ones ye deep in dusty. Took a break from rapping shit journey intermittent fasting. Hello, kila line above us of the year contender. Echa ngo mazako na kwa gajwa mezilenga. Got nothing to prove, check in my trophy chini ya meza. Pate ndani ya mrenga, check in povi la meweza. Magizani ndani ya hoopty. Speakers it tuni but I'm cruising so smoothly. Looking like a rookie but I do it like I'm truly a boss. Nigga of course, shugli yangu waka God given raw feeling. What I give off every time that he be rocking it. Una die beefs up me inside dish of broccoli. Put you in your place, there's a coffin. Put you in then I lock it, record it. Sell the clips over the net for some profit.
Whoa, how could you trust the media? Lifestyle kwa TV makes life look easier. I used to feed you, now you're talking all the shit on the internet. What, like you got amnesia? That's why, in life you better think about yourself. You don't need too many friends, you'll end up hit below the belt. Had to get up from my lowest, I ain't need nobody's help. Through the pressure to get slow, I had to ease upon myself. PTSD, life challenges wanna finesse me. Done it all, ain't nothing a nigga fucking ain't see. Metoka chini ya kianani na stocky empty. Life goals don't end on your net, copy SG. Taking it back to the rap, making the money on that. Swag me tea, demo my titi, she wanna chill on my lap. Sunday yo ganji go back, mboka back to back. Ganji, nasaka streets, reason siku kwa trap. Oh, listen, I got the dope like 10 keys. Motherfuck all you MCs. Juu ya lines nilikula iyo karo. Wanna try kunfunza lesson, mina hata hizo daro. Tu.
Yeah, streets genje, early morning tukomboka. Traffic alikulwa denje, le moment I lose focus. Zimeshika na bado na die kudropa. Joker smoker kitu join, anaend up city mocha. Skills sharpen, kazi le tiki za slaughter. Sa zingine miuka solo, niki feeling ikagoka. Niki medi kama weed itanitosha. Atungia angi hoteli, ina pilipili na sosa. Life ni bitch, I treat her like a daughter. Sabe wakilalisha, tunapigilia kamboka. On the asses, midhili ya ngodha. Tukishikana na star, ni shilingi na bonga. Moroto imeja evidence kuliko azimio. Ati tripu inapenda cheddar, niko azindio. Acha warazi, ni upeleganga my cousins bio. Wakikam na urazi, warazi wanadungwa bagi ya vifagio.
Mindo doc, hapa na watibu kama Dre. Tika kunyaku na cheesy brain, nikiwa tuma Dre. Mindo dope, rapper kwa machine wana play. Sita kufako na si explain kwa nini waina pay. Bado ghostwriter, akipambana na pen. Mitsi mi off head nina pass car 10 na kwa bolt rider ndo suto mania mandeng tuna blow off your head kama ujakata maden ni extortion kaile jeshi ya kiambu na D explosion kakombia shake pasta rabi concussion ya mtembezi kwa chupa utati saina come through na gangsta face karigi G alafu stick up mikono kabigi G michoro kwa jiji situ wasoro wako within kasoro kasisi jaribu shindana na mwadhin wasoko karibu lakini nalingana na deal mosha sigara na quill na kwethe kama ya chill mbuki ya lingala na drill hapa mwelewe ni real bosi kitanda na bill mefika mitaka mbill mixing drinks with sleeping pills kame relean na to die mchongo wano kwa beat ama piano ololo hadi ongwa roll yo let me hang nilikuwa na push maki kwa mboko nye kitambo saina hold mic kaki na tufungulia milango.
Nakumbuka tukianza hishi si nyinyi mlikuwa gamisi squeeze ni fani yati hata bila lines wanataka tukuhang na sisi beat si easy kuchiugam na big dick mi siku hizi na kulanga fiti nyama kwa nyama msupa nataka meeting na ganja ninja kasi tuna madaziki what up mi nauliza what up Allahu Akbar just before I blow up ati umepata picha na sijafika bowat usitishe ficha utaribu budget ya koya last time man really tried to touch my lioness I had to change the hashtag violence if you try me better try your best na chipo mtupa na mpa sausage alafu na mwaga mayonnaise omera why the fuck do we laure when it tenant to a biro cow rent le president wezi ongea nikisha ongea na kuchafua mazoea but style rare pia mimi nilikuwa msewa baba but skia sai vile kuko afadhali uombe Ruto juyende atakuwa na sisi for the next 5 years najua inauma but sisi kusaidia yo huku tuna pesa nduku na mashete tuko magangsta tupu na mavete ati wifi wa yu ana pete bado una try kuprove tuko related
ikuwa ni Jackson Tyson au Jordan Jege I only need Michael ikuwe Mugabe Male au Kolimo Mina taka tu yo bob rich car sent 50 niko mafuta yote na naishi kwa tent juu azimio lizimia Kenya kwanza itakam na answer na iduka urezo wa Russia na Putin wewe unatoa karada ku Ukraine juu umbrella zitaku save ka Ukraine ukinset when set in a brain junta haya ombeta kesi leta si ulicheki vile joy alifanyiwa imekusanya na ni daytime atuishi kwa mabega generation tumebeba wanadai tunafaa kupepea kwa pepa son live kabla ujasepa waya ganja yangu kafepa ile ratio watu wana dead ukipima na wedding zinahitaji professional mourners picha classic come on ile dimanga ulikata ime hold corner si wasaida kitu sua it's an honor kia mafala kwa manyaru anekam na amelia njana sahani mzima ya waru imekam na imejaa